Sono in Bamborelli. Sono in Bamborelli. Gare la moche ou pète. Gare la moche ou pète. Mambo mechapa dozo la kine mwango oma moyoni. Nkuwa nana mwema bila chuki moyoni. Bibi mkono tahania kwa yayo yote mazuri. Nkuwa yangu halua tamku pikwa sali. Shukrani zetu ya kini kumolana siku alizo kupa. Lita dunia ndulipigana nino kavishinda. Nani mwingine kama mama, mama nina masha. Nyanya hapa duniani kazi ushakamilisha. Naenda pole pole mwiza mwendo aste aste. Tumbeyo kitaba samu kuhuwa miondoko na ulimbwende. Macho mili mani mnyala rabuka ndia kilele. Kwa hini raha mustarehe kusiko na uwele. Kona vilae kuhu mama kona vilae. Loha vilae mwano kondo loha vilae. Tia vilae Benedetta tia vilae. Kona vilae mwiza wa grado kona vilae. Kona vilae kuhu mama kona vilae. Loha vilae mwano kondo loha vilae. Tia vilae Benedetta tia vilae. Kona vilae mwiza wa grado kona vilae. Loha vilae Benedetta loha vilae. Loha vilae Benedetta loha vilae. Tia vilae Benedetta tia vilae. Kenda vilae Benedetta kenda vilae. Sono in bambo a red, garla moshu pitch. Sono in bambo a red, garla moshu pitch. Mama nenda kwa pole, kamsa limra book. Mama nenda kwa pole, kamsa limra book. Sono in bambo a red, garla moshu pitch. Sono in bambo a red, garla moshu pitch. Mama nenda kwa pole, kamsa limra book. Mama nenda kwa pole, kamsa limra book. Sono in bambo a red, garla moshu pitch. Mama nenda kwa pole, kamsa limra book, 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 kamsa limra book. Mama nenda kwa pole, kamsa limra book, mama nenda kwa pole, kamsa limra book. Sodo in bambo a red, garla moshu pit. Sodo in bambo a red. Garla moshu pit, 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 garla moshu pit. Still no embambo a red, still no embambo a red, garla moshu pit, garla moshu pit, garla moshu pit, garla moshu pit. Mama nenda kwa pole, mama nenda kwa pole. Kamsa limra book, kamsa limra book, kamsa limra book, kamsa limra book. Ulikuwa unapenda Mungu jinsi mtoto upenda vibonzo.
Mtoto upenda vibonzo.
Uzali uliisali kila kuchao hedi kwa ndoto.
Hedi kwa ndoto, hedi kwa ndoto.
Nilipo vunja mwiko huku sita kunipa kiboko.
Sita kunipa kiboko, hey.
Funza chako nchako chaka kako sicha kwako.
Nacha kutaka sicha kwako.
Songo gali nani kanfunza kuhu kama siwe.
Kama siwe, ey.
Usafidi nani kanfunza mama kama siwe.
Mama kama siwe, kama siwe.
Bidi na dabu nani kanfunza mama kama siwe.
Ati mama kama siwe, kama siwe.
Nyenye kevu nani kanfunza data kama siwe,
hey.
Kama siwe,
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 mama,
kama siwe,
kama siwe,
kama siwe,
kama siwe,
kama kama siwe,
kama
kama kama siwe, kama kama siwe, kama kama siwe, kama 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 siwe,
kama siwe,
kama 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 siwe,
kama siwe,
kama 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 siwe. Siwe,
MC Bizzle.
Kama siwe,
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 kama siwe.